radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mbyezweho nange Venuste Nshimiyimana. Iki kiganiro ndongera ngiharira abana bashakwa n'ababyeyi babasize batabanga ahubwo bashaka kubaramira ibintu bigeze wandabaga.
Uwo mwana nari amaze gupfukika abandi bana bakuru babiri.
Yego.
Mba noneho ingamire bamenye nabi. Umuhungu andi kubaroje kandi mba n'abagabo bari babahamata yarake. Ndavuga ko rero cyo kugira ngo abana bakuru abo bana bakuru bamfane.
Yego.
Nikambaki imbere turataha.
Ndagiharira abana bashaka barumuna babo abana babaye intwari bakarwana ku buzima bakagenda imitaga bataguza bwangu bahunga kugira ngo babeho muri 94 abana bane bava indimwe baturutse mu Ruhango bararishyogwe na Kabgayi bageze igitarama banyura ukubiri bakiza amagara umwe muri bo wari umwangavu yararokotse niwe ubashaka by'umwihariko iki kiganiro ndagiharira umwanya uhagije umwana w'umukobwa witwa Kobwa nashakishije cyane mu kiganiro cy'ubushize yabonetse
onde mama na papa nari nsimeza ko bapfuye bose n'anumukiro ari njye nyine nasigaye nabo bari kunshakisha ntabwo numvaga yuko bakiriho n'ubwo ko nabo wenda bashize.
Arahura na musaza we wari umaze imyaka 26 wamushakisha
umwana yanjye ubuse rwose uri kuma kandi we no kandi yishimiye uye uye ubahe bimeze bityo
kandi Kigali
agasaro kaburaga
mu cyumweru gishize mwumvise hano umusore Sindambiwe Fanny waje mu kiganiro agasaro kabura gashaka kumenyaho umukobwa witwa Kobwa aherereye imyaka 26 batandukanye kuba atarashoboye kumva ikiganiro cy'ubushize dore inkuru ya Kobwa ndakomeza mwite Kobwa kugeza ahuye na musaza we Sindambiwe dore uko yamumbwiraga
ndashakisha mushiki wanjye tuvukana kuri wa papa bamwita Kobwa niko bamwita noneho twari dutuye imurangi hariya icya ahoze ari icyangu ubungubu bakabahita mu karere ka Rusizi noneho rero uwo mushiki wanjye twabona kwirukana rwose nko muri bibiri kuko intambara yabaye imaze kuba tumaze kujya muri Congo noneho noneho we papa we agiye amusigira umugabo witwa Garibenzi i Kamembe amaze kumusigira uyu Garibenzi twasubiye tujye kubura tuvuye muri Congo tuza kuburana isambu kuko papa we yari amaze kugwa aho ngaho muri urwo mutwaye n'isenge kugaruka tujye kubura isambu aho ngaho rero twahuriye kuba icyo gihe sinongeye kujya kubonana nawe rero basi tujye kwaza Rivenzi atubwira ngo yashatse Kigali basi rero kuba icyo gihe kugeza amagingaga naramubuze burundu
reka twongere dusubire inyuma neza kugira ngo byumvikane muri 94 reka tuba ariho duhera mutuye i Kamembe
yego
nyuma murahunga mujya muri Congo
yego
Kobwa niba numvise neza mwamusize kwa Rivenzi mugaruka muvuye muri Congo papa wawe na mama wawe mwaragarukanye bose
twaragarukanye papa na mama turagarukana tugeze imururu papa baramutwara bamaze kumutwara nahise muburira aho ngaho sinongeye kujya kumubona nagumizanye na mama niwe utekeye kumukwizana amagenga ake
ni ukuvuga ko kuva icyo gihe nta makuru ya papa wawe uzi
kuva icyo gihe nta makuru ya papa wanjye uzi rwose nahise mubura kuva icyo gihe
hanyuma umuza kuva imururu mujya i Kamembe mujya kwa Rivenzi gushaka Kobwa mwarahamusanze byagenze bite
twarahamusanze tugiye no kubura na isambu yari imururu Kobwa yari ahari icyo gihe twava kuyibura na Kobwa kwashi tuburana kumwuko biyobererangi
Kobwa se hari uruhare yaba yaragize mu kubafasha mu kubashyigikira kugira ngo ayo masambu muburana muyabone
nawe yarakiri mutoya ntabwo wabigezemo hari none cyane yari uri Benzi yitwa ngo ni nk'umuntu w'umuryango uko yifite kobwa Benzi nayo cyangwa cyo kimara kuyiburana noneho nyine ya babaze no kwigurisha yise vana amafaranga amaze kubana amafaranga aragenda amaze kugenda biba birangiye uko nguko wagomika mbe n'umukanishi noneho kobwa tubaturanye uko nguko twajya kumubaza akatubwira ngo ntabwo ngari i Kigali ngo nimukabaze ibintu nk'ibyo ngibyo birarangira ufite ibitabo kwifashisha ibi bya Amerika kugira ngo bizamfashe ndi uko namubona
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona wiki kintege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Nyuma y'iminsi irindwi niho namenye amakuru ya kobwa witwa Iracyadukunda Lambert yaranyandikiye ati numvise ikiganiro agasaro kaburaga aho Sindambiwe Fani yashakishaga mushiki we kobwa warezwe nari Benzi ati numva bose ndabazi kandi n'uyu kobwa ndamuzi tubana umunsi ku munsi maze imyaka 26 uziko usigaye wenyine ku isi ko nta bavandimwe nta babyeyi nta muryango mugari cyangwa muto ukagira utya ukumva ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga baraguhamagaye bakubwira ko hari umuvandimwe ugushaka ubyakirute n'umwumve uko ko bwa byakiriye
Allô?
Oui.
Oui, oui, du coup, ni madame Odile Bihoyiki tuvugana?
Yego.
Jewe nitwa Venuste Nshimimana ndi hano ku ijwi rya Amerika. Ndi mu kiganiro agasaro kaburaga.
Yego.
Amakuru yanyu.
Makuru ni meza.
Nari nguhamagaye kubera ko hari umuntu wanyuze muri kino kiganiro adusaba kumenya makuru yawe yavuga ko ataguheruka uwitwa Sindambiwe Fani waba umwibuka waba umuzi
Sindambiwe Fani ni ukakara umwana wa murumuna wa papa
ni umwana wa murumuna wa papa wawe na ukomoka Icyangugu ukomoka Kamembe
yego
wariwe kwa Benzi Evariste w'umukanishi Hanyuma makuru twari dufite nuko wahavuye ukaba warashatse ariko Fani rwose ntago yaraguherutse yari yarahogoye avuga ati muzashakishije kino kiganiro agasaro kaburaga n'ikiganiro abantu banyuramo bagashakisha babo baburanye ati nange mumfashe tumushake wari wumva iki kiganiro
Kikiganiro harabacyumvise barabimbwira. Nge nago nari nacyumvise bambwira nyina makuru bumvise nange bintera guhangayika nibaza uburyo sinamubona biracyane.
Ni gihe mpamvu yatumye uva ikamembe kwa Benzi wakuriraga.
Mpamvu yatumye uva kabonye bitameze neza. Nyine nge navuye nje gushaka akazi gutyo gusa kuko nabonaga kwiga bikomeje kwanga. Abanza ikigari nza gushaka akazi nta zindi mpamvu zindi zikomeye zahahuye nuko nahavuye rorongotana ikigari nza gushaka akazi kuko nari nziga ndi njyenyine abasaza banjye twavaga inzu imwe mu nda ya mama na papa nari nzi neza ko bapfuye bose nta n'umwe ukiriho ari njye njyenyine nasigaye nabo bari kunshakisha ntabwo numvaga yuko bakiriho numvaga ko nabo wenda bashize gusa najyaga ngira agahinda kuko ndi njyenyine nta muvandimwe n'umwe ngira nta n'uwo kwa papa ngira nkumva birandenze agahinda kakanyica nyine nkabyirengagiza ko numvaga nta kindi cyo gukora ariko Imana ishimwe ko nanjye mbonye abanshaka mbonye abavandimwe bane
hari umudamu witwa Iracyadukunda Lamberta uramuzi
ndamuzi
niwe watwandikiye aratubwira ati numvise ikiganiro agasaro kaburaga aho Sindambiwe Fani ashakisha mushiki we kobwa warezwe nari Benzi numva bose ndabazi kandi uyu kobwa tubana umunsi ku munsi uyu Lamberta ari mu bakubwiye ko bumvise ikiganiro agasaro kaburaga
ari mu babimbwiye n'abandi bo hirya iriya n'uwari benshi yaramamaga ambwira ko nawe bamuhamagaye babimubwira
yego
ambwira ko hari musaza wanjye uri kunshakisha ariruka nkabajyana ku makuru wa rujiriya za rusizi gushakirayo yari atarabona igisubizo kizima ngo akimbwire uyu rambere ita rero arambwiye kuko nyine we tubonana umunsi ku munsi na nijoro twari kumwe arambwira ngo agiye kumfasha gushakisha ubwo rero yambwiye ati kare yambwiye ati nze gukurikirana bari bumpamagare niwe wabimfashijemo
rambere ita ni umuntu mwiza mbwira koga ndakwita koga kubera ko niko abantu hano ku ijwi rya Amerika bakuzi nubwo bwose wakuze ugahindura amazina reka dukomeze tukwite kobwa ni izina papa wawe wibuka neza yakwitaga igihe iracyadukunda yaje kukubwira ko yumvise abantu bagushakisha ku ijwi rya Amerika kandi ko ari bene wanyu nk'umwana wari impfubyi usigaye wenyine ukumva umuntu aje kukubwira ko ari umuntu umwe n'uwanyu gushakisha bwira ubwira ndabumva ijwi rya Amerika wumvise umeze uti icyo gihe
kubera ko numvaga ko nta mwene mama cyangwa se mu muryango wacu wasigaye uretse uwari wenzi wandeze njye byarandenze numva bimaze ku mutima numva biranshimishije cyane mpita nifuza kumubona kuko mu buzima bwanjye nabayeho nifuza umuntu waba ukomoka kuba bakunze umwe na data wenda ngo ndebe isura ye mbaho nifuza kumenya umuntu twavukanye ndebe isura ye nibura kuko nabayeho numva ntekereza ninde muntu twonse rimwe nabona nkabona niba arasaga na mama cyangwa arasaga na data muri make byaranejeje cyane cyane ko n'uwo muvandimwe mushimira Imana imuhe umugisha kunshakisha sinanarihebye numva ko nta muryango mfite uretse Rirenzi wandeze ngakura byaranejeje
mvugana na Sindambi mu kiganiro cy'ubushize naramubajije nti uramutse ubonye kobwa wabyakira ute yaranshubije nawe ati nashimira Imana nyuma y'imyaka 26 nta uza makuru yundi ijwi rya Amerika irabahuje
makuru
nime
umwana yanjye wose wose uri kandi wino kandi ishimye uye tuye ubaye
nimeze bityo mbi Kigali ahantu bitiga hano
uri Kigali mana we no kuri naragukumbuye ndakura mfata nyine umwanya wo gushakisha no kuri tujya kubambaza mbaza Rirenzi Rirenzi ndamubaza mubaje afite na makuru ya kobwa yagiye kinambwira no kunda gukumbura nyine ramushiki wanjye kuribuka ko nakubonye rimwe turi mu rugo ku bicyo gihe cyongera kongera kukubona nyine ndagukumbura cyane ngajya mbaza mama amakambi ya nakuri kumwe nakuntu ya kubona uzihangane naje gufata umwanzuro nyine bwo gushakisha ijwi rya Amerika nta yandi mahita muri leta no kwipe ndagukumbuye ntabwo rero kugira ngo ubyumve kandi ndishimye cyane ndishimye cyane pe ndishimye cyane ngo ubyumve
ni ukuri Imana igumugisha nanye ari nzi ko mu kibaho gusabira ndenze birenze ubwenge bwanjye Imana iguha umugisha ndifuza kukubona
no kuri na roho ngengo ni no ma ni ukisana mu maso iyo niyo ndayibuka pe ibuka ariko uva kwa kiri filimi cyane nyine mama araho arimo kwenda kugira abana bakaba hafi ubwo njyewe na zuzu ubwo afite abandi bana bangaho 8 nanjye na zuzu tukaba 10 nyine ari icyangugu na zuzu arakomeye nawe ari icyangugu nanjye ndaho nyemeze neza mu by'ukuri mbese mana
mu kanya ndabaha nimero zanyu buri wese ndamuha nimero yundi kugira ngo mushobore kuganira uyu wari umusogongero kugira ngo muhure abumva ijwi rya Amerika babafashije kugira ngo mushobore guhura babumva ndashimira cyane Iracyadukunda Lamberta aturanye na kobwa ndetse namwe arabazi umuryango wanyu arawuzi ari mu bantu rero badufashije kugira ngo dushobore guhura na kobwa none nyuma y'umusogongero ku ijwi rya Amerika bifuriza gukomeza mukishima mukagira ibyishimo mwari mumaze imyaka myinshi mwifuza ari wowe kobwa wari umaze imyaka uzi ko nta wundi muntu usigaranye ku isi ari nawe sindambiwe wabuze kwabuze mushiki wawe none uramubonye nagira ngo mbasezereho ariko sinzi niba hari icyo mushaka kuvuga mbere yuko mbasezeraho kugira ngo dufate abandi reka mbere kuri wowe kobwa hari icyo ushaka kuvuga kindi ntakubajije hari ibyishimo bindi ushaka kudusangiza
njyewe ndabashimira cyane kandi Imana bamugisha kumuza n'umuvandimwe ikindi nakifuza kubabwira bishobotse mbonera undi muvandimwe wanjye muri basaza banjye babuze hari undi ntangisha nabwo mwaduhuza Imana ibahe umugisha
uwo musaza wawe ni nde
musaza wanjye twavuga imfura na mama yari imfura ya mama na papa yitwa Gasa nabo niryo zina rimwe ryonyine nibuka
ariko amakuru yaseka nabo sindambiwe Fani agombe kuba yazi hari amwe azagusangiza ni muhura Fani wowe hari icyo nawe ushaka kongeraho
yego ngewe icyo nakongeraho nshimiye umuvandimwe kuko cyagihe umuvandimwe utonye na koga kuko cyagihe waramwe ngo ntakemeza ari Benzi Benzi kubishaka nta kintu agomba kumfasha cyokora mu by'ukuri ndagushimiye Imana no mu ijoro ndo kumushimiye w'akazi wakoze ku bw'ibitangi bagize ni uko Imana igikomeza guha imigisha kandi iwe mu kazi ukora iguye kurama n'umuryango wawe rwose ngikoreje amahoro y'Imana adagomba gutakaraho n'imigisha myinshi cyane pe
urakoze namwe mugire amahoro y'Imana sindambuye Fani ari nawe rero witwa kobwa twari twakomeje kuvuga yuko izina ryawe turitsinda ariko nagira ngo nditangarize abumva ijwi ry'Amerika witwa Madame Denise Bihoyiki ndagushimye cyane kuba waje muri kino kiganiro agasaro kaburaga uje gushaka makandi gasaro kawe ariko sindambuye Fani na Zuzu sindambiwe na nyina n'abandi bavandimwe benshi ugiye kubona mwese rero mukomere mugire amahoro y'Imana ngaho mukomere
agasaro kaburaga karabonetse
ganiro agasaro kaburaga Alexandrine yamuremye yari umwana w'imyaka 14 mu mwaka w'1994 yahunganye n'abarumuna be batatu umuto yari afite imyaka 5 abo ni Aimable Ngirimana Claude Nkundimana na Richard Munyemana ababyeyi babo ni Inyasha yamuremye na Adrien Mukamugema bari batuye mu Ruhango aba bana bibisekera mwanzi baraye rubunda ngo baramuke banyura ishyogwe na kabwa ariko bageze igitarama baraburana kugeza ubu mushiki wabo Alexandrine yizera kuzababona atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo akagari ka Nyabikenke umudugudu wa Masizi
nagiye numva ikiganiro nanjye numva ngize cyo kuvuga ngo mbashake kuko mfite abavandimwe batatu muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 twakumwe ariko turaburana noneho nkomeza nibwira ntiyenda ubwo barapfuye ariko numvisha ukuntu abandi bantu bagenda babona ngo yabo nanjye ndavuga ntaharaho reka nikuremo ko bapfuye kuko nta muntu wigeze umpa ayo makuru yuko bapfuye rero reka mbashake mbibabwire enda Imana yamfasha muri make ni icyo cyatumye mbashaka ngo mbibabwire niba hari uwabakiriho amenye ko nanjye nkiriho
none se abo bavandimwe bawe mwatandukaniye he
twatandukaniye igitarama
mu kuhe kwezi
urumva kwezi kwa kane gushyira nk'uko dusanu gutyo niho twatatanye mayishuwa duteye nyine noneho abo bana ariko ndana tugikabwayi tuhaba iminsi noneho twabagamo abagabo bose barabica noneho mpitamo kubabwira nti mureke dutoroke turatoroka tujya ahantu ishogwe dutwawe n'umushoferi wari uwa mugore wari majoro Nyirahakizimana n'ubu arafunze noneho duha lifuti kuko ari inshuti ya muramukazi wanjye noneho tubonye aratumenya nk'abari inshuti aduha lifuti atugeza ishogwe ishogwe naho tubona bibaye turahava tubiwacu mu Ruhango batangiye kugera aho hantu turakika ko twari dufite indangamuntu zanditsemo abahutu turagenda tugeze igitarama rero niho nahuriye na muramukazi wanjye ari kumwe n'uwo majuru aravuga ati noneho twebwe bagiye kuduhungisha wowe ngwino nkujyane noneho abangaba basigaye ari nto wowe ni wowe mukuru numara kubona ahantu badushyize uzagaruka batware uko naragiye nyine arutse ndababura nuko ngiye sinongeye kumenya amakuru yabo byarangiye kugeza na n'ubu ariko nkomeza ngenda barapfuye ariko umuntu utigeze umenya amakuru ko yapfuye cyangwa ari ukomeza wumva umutima kenshi rero ndabakurikirana iyo mvuye gusenga kurikirana ngakomeza mbyumva ariko ndavuga nange nta n'ugutanta chance hari aho nabona uwabakiriho
none se abo bavandimwe bawe amazina yabo bitwaga bande
yari Nyirimana Aimable undi ari Nkundimana Claude yari Nyirimana Risha
komera ihangane ihangane ndabyumva kugusubiza muri byo bihe bikomeye ni ibintu bikomeye ariko ndagufasha tubinyuremo kubera ko no kuzana mu kiganiro gasaro kaburaganiye ni nko kujya kwa muganga ibintu mufite mu mitima yanyu ni byinshi ntabwo mwigeze mubona akanya gahagije ko kugira ngo mubivuge mubisangire n'abandi kubona hashize imyaka 28 utaza aho abavandimwe bawe bari ukaba ari guvuza uti uwo ntashingiye agombe kuba hari ahantu ari ihangane wiyakire tuganire dufatane urugendo hari n'abandi benshi hano tujya Amerika bakumva bagufasha kugira ngo urugendo turufatanye nibiba iby'Imana tumenye aho abavandimwe bawe baherereye warumbwiye Claude Nkundimana n'andi wundi
Munyemana niwe wari muto
yego wihangane umbwire Munyemana Richard yari afite imyaka ingahe
ushobora kuba yari afite nk'imyaka 5 cyangwa 6 yibuka ariko yari muto cyane
Claude
yari muto cyane Claude nawe yari nk'umu wa mbere segonderi
naho
Aimable niwe wankurikiraga ari mu kabiri segonderi niwe wankurikiraga bari baciye bari batwatse dirishya n'ujya ku kibuye noneho umuramukazi wanjye kuko yari afite inshuti ye yari yaragabo w'umudiregiteri ku kibuye niba ari ishuri rya primeri noho umudamu niba sineza izina rye ko yitwaga Yvonne ariko niwe bari bariganye muramukazi wanjye yitwa na Mazi Denise waracyariho yari yariganye n'uwo Yvonne ufite umugabo wari umudiregiteri w'ishu ariko n'abantu tutazi nuko avuga ati rero byose umuntu twariganye ari inshuti yanjye akavuga ati nimubona imodoka ijya ku kibuye mubonye ko mugenda muzaze tuzajya ariko natwe ntabwo ariho twagiye kuko twagendaga tungutana tuvuga abantu bari bose baba tuzi ko twabaga twiyoberanye ubwo rero ntabwo twongeye kumenya amakuru y'abo bana byarangiriye aho
Alexandrine ukomere ndagutwara buhoro ariko turaganira kubera ko ndashaka kumenya aho mwari mugeze ndashaka kumenya ugerageze kwibuka ndashaka kumenya aho mwari mugeze igihe abana wabasigaga ugiye kurebaho wakwihisha kugira ngo uzagaruke kubatwara wabasize hehe nyirizina
ni igitarama ni igitarama neza hariya mu mujyi ni umuntu ugasigaranye nawe ntabwo n'abo bantu bari bababwiye
umuntu wabasigaranye ntabwo muzi
barababashinga ngo ababana ntabwo muzi nigeze nanamubona gusa ni nk'uko bashyizemo bakajya gushaka umuntu babasigira ntabwo muzi ariko ngarutse nyuma nyine ndababura abaza ariko nta muntu wigeze ababona nabaga no kubaza babona gucyo wabaza
Alexandrine nagira ngo duse n'abasubira inyuma kuri iyo nzira nakwita ndende kuva mu Ruhango ukagira ishyogwe uhunga ukagira Kabgayi hanyuma ukaza gusiga barumuna bawe igitarama nakubazaga nti umuntu wabasigiye ntabwo umuzi
nanubwo namubonye
niwakubwiye ati bamusigire ntabwo umuzi
urabona twari duhuye na mukazi wanjye bari mu modoka na musaza wanjye noneho bahita bavuga ati we mukuru tukujyane noneho ubona tugiye noneho ubona ukuntu uza gufata nahise nikubita mu modoka ariko babwira umuntu ntaje batumenya abo bana ubona imodoka idukurikiye ubashyiremo nuko byagenze birangirira aho ngaho
ariko uwo muntu bagombe kuba bari baziranye kugira ngo usige abana bato
nabo narababajije niba bamuzi nabone ntibamwibuka neza bavuga niba arinde mbona amateka yabyo batajya babibuka nubwo naramubajije ariko ntinyibuke ahantu wari wamurangiye watubwira ngo nitubone ukuntu dutoroka tugiye ku kibuye tuzajya guhana nawe nkumva amazina ntayibuka yitwaga Yvonne nuko nkorera nyine niyo mpamvu nanatinze nahoraga numva icyo kiganiro wenda ko muri abo bantu waba akiriho yazaga yenda ngewe nkamwumva noneho ntibabyibuka kubera hari ibihe ko byabaga bimeze
abo bana birumvikana bari bakiri batoya Richard yari muto umwana w'imyaka 5 ntabwo wamuvana igitarama ngo amenye
aho asubira ninayo mpamvu
na Claude ndetse na Imari bose bari bakiri bato reka twizere ko hari umugiraneza wababonye akabaramira akabarera bakaba bakiriho nubwo bwose baba bamubaza bati turi abande dukomoka he niba hari umuntu wumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya utuye hafi aho muri Muhanga cyangwa se ku Kibuye ashobora kuba ari n'Ibutare aho zahuye cyangwa se Kigali ya Gasabo n'ahandi waba waragize umutima mwiza gafata umwana witwa Munyemana Richard wari ufite imyaka 5 muri 94 wabase yarabonye uwitwa Claude Nkundimana wari ufite hafi imyaka 11 icyo gihe kimwe na Aimable Ngirimana icyo gihe we yari afite hafi imyaka 12 niba hari umuntu wahuye n'abo bana akabamenya n'abana b'umugabo witwa Inyasha yamuremye wari utuye mu Ruhango mama wabo akaba Adria mu Kamugema uwabamenya turabatabariza turamwinginze mwese abumva ijwi ry'Amerika uwamenya aho abo bana baherereye mudufashe dushobore kubahuza na Alexandrine yamuremye wari kumwe nabo muri 94 Alexandrine mbere yuko turangiza kino kiganiro birumvikana umaze imyaka 28 ufite impimbi ikomeye yo kubura barumuna bawe mwari kumwe mwararanye rubunda mukagendana imitaga muva mu Ruhango muhunga mwihishahisha mukanye nagerageje kukumva no kukurema agatima ariko nkoresheje amagambo ntahagije iyo wicaye wowe ari Aimable ari na Claude kimwe na Richard ukabona mutari kumwe mbere yuko uza mu kiganiro agasaro kaburaga wumvaga bari
njyewe nateganyaga ibintu bishobora kuba barapfuye ariko nuwa kumva ayo makuru yaramenye ko bapfuye akatubwira naho tukabashyigura ntacyo byabitwaye nanone ngatekereza naraho hari uwo nazigama aba ariho nabwo nkumva namubona kuko njye numva wanjye nkavuga ntiharaho iyo ntaza kugenda kuko ni kenshi gufata ashaka kubica kuko bari bareba nabo ngiye nkavuga ntituye turi abahutu abavandimwe banjye bari barebare n'uwaturebaga ntiyamenyaga ko tuvuka ariko nkavuga abavandimwe banjye akenshi nabitangiye ntacu badufashe nyiramwizi wacu zidufashe ngera ntabwo bamenye ko ntigeze mbi iwacu ariko ndeba kubareka ndanga ndavuga nti nanjye nduyamuremye batubazagaho papa twamukize baradufata ariko aho ntabwo twahaguye mpora numva igikomere ku mutima nkavuga ntaraho iyo nza kugumana nabo ntacyo bari ku ariko n'uwamenya ayo makuru yenda uwo muntu Yvonne nta nubwo bibuka n'akarere yabagamo ku Kibuye wiganye n'uwitwa na Mazi Denise niba byumva akumva izo nkuru yenda akaba nayenda baramugezeho yazatubwira niba baranapfuye ntacyo tukabashyingura nanjye nkumva ko icyo gikorwa ariko ntabashyinguye nzahora nibwe wenda ko bahana nabikanga kenshi nkabona nk'umuntu basa
ukomeze ubahoze ku mutima kandi nk'uko bivuga igihe cyose uwawe utaramushyingura igihe cyose utaramenya aho yaba aherereye nubwo bwose yaba atakiriho ariko kugira ngo upfunyapfunye umubiri we uvuge uti ndamwishyinguriye uhora utekereza ko hari aho ari ko araho Imana yamuzigamiye nongere nsabe nk'uko avugaga mu kanya abantu ba nyuma bashobora kuba bafite amakuru bashobora kuba bakiriho ni uwo nguwo Yvonne nibutse yuko uwo Yvonne uvuga wambwiye ko yari afite umugabo wayoboraga ikigo cy'ishuri ku Kibuye niba hari umuntu witwa Yvonne wari washakanye umuntu wayoboraga ikigo cy'ishuri akaba yarafashije abana yamenye bavuye mu Ruhango nyaboneka atabare na Denise nawe niba hari amakuru uzi kuri abo bana nibutse amazina yabo ni Richard Munyemana Claude Nkundimana na Aimable Ngirimana abana ba Ignace ya Muremye na Adria Mukamugema ngaho rero Alexandrine komera ngushimira ubutwari wagize nk'umwanira n'ubu ukaba ukibufite ugumana ubwizige ugumana urukundo kandi ukomeze wiyubake ikiganiro Agasaro ka Buraga nicyo tubereyeho ni kugira ngo tubumve kandi tubafashe kwiyubaka
Imana Data ibahe umugisha
shaka Agasaro kawe uzakabona
maze rero
shaka Agasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona
Muri aka kanya ndakira Uwineza Benita mwene Kanyamacumbi na Raheli akaba yifuza kumenya amakuru ya mukuru we witwa Bambuze baherukana bageze ahitwa Gasheberi ka Masisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya 2006 na 2007
yarangisha famiye yanjye harimo bakuru banjye batatu witwa Levania nundi witwa Lizi nundi witwa Bambuzi umuntu twaburanye turi kumwe ni Arevaniya ariko twaburaniye ahantu bitaga Inyanga uburyo rero twaburanyemo mukuru wanjye watureraga rutini nyuma yaje kwitaba Imana yitaba Imana ari kubyara aje kubyara mukuru wanjye biba ngombwa yuko asanga umugabo wari uri ahantu bitaga Inyanga mu Butembo hasi na Walikare biba ngombwa yuko anjyana agezeyo atangira kugirana n'umugabo we n'umugabo we batangira kugirana amakimbirane ariko icyo gihe njye nayo ndi mutoya cyane nari mfite nk'imyaka 6 gutyo noneho biba ngombwa yuko kubera ko yakoraga amamesa biba ngombwa yuko yifashishwa umucuruzi wamuranguriraga amamesa aza kumumereza ngo abamfashe we naza kubona uburyo arangiza kugurisha amamesa yari afite aje kongera kunsubiza aho navukiye i Gashebe aho ariho mama wanjye yapfiriye ari naho bakuru banjye ari uwo bambuze nari izi ndebaba ubwo intambara yaje guhita iba bibiri ngira ngo intambara ishobore kuba yaratangiye 2008 kuko ndibuka ko twageze mu Rwanda 2009 guhera icyo gihe ntabwo nongeye kubona na famenge nahise nza mu Rwanda na wa mugabo wanzanye duhita tuzana mu Rwanda tugeze mu Rwanda ntabwo nongeye kubana na wa mugabo ashobore kuba agiye twabanye agahe gatoya uwe n'umugore we batangira kuza mu bintu by'amasigane bagashwana ngo bansubizeyo umugabo akabyanga bigeze nyuma rero bivuga ko tutakibana njya kuregwa n'undi mukecuru utarambanye muri Congo wa muryango ubibonye gutyo uhita utoroka ujya muri Uganda kugira ngo natazinyimura na zawubaza umunani ugasanga ngo barafuka ngo bari baranzanye mu buryo butemewe n'amategeko ubwo rero guhera icyo gihe wa mukecuru nawe wanderaga yaje kwitaba Imana ubwo rero biba ngombwa yuko aho namaze gucira ubwenge bikagomba yuko ntangira guhaguruka nshaka umuryango wanjye kugira ngo byibuze mbe nta namenya aho uherereye cyangwa igihe ubuzima ndi kubona ko ubuzima ntabwo bugeze bumbera bwiza mu Rwanda ndavuga aho byaba bumeze kubaho nabi nahaguruka nkashaka umuryango wanjye byibuze mwazababara ndi kumwe nawo
yego
ariko mbere yaho yo kugira ngo mpamagare Olivier nabanjije kujya kuri Nuza ikuwaruje i Kigali
yego
i Kigali baravamereza amezi abiri ararangira birangira aho nta kindi kintu bugeze basize nakunze gukurikira ikiganiro Agasaro Kabuze ndagukurikirana kiyoborwa na Chimimana Venuste
niwe muvugana
niwe mutuvugana nuko numva kisiri ryahindutse niwe wabona atahise mumenya
nibyo
gusa ariko nanjye nimara kukumva nanjye nifuje kuba naza nashaka iki buryo nakubona birananira njya muri ahantu mu makomenti ndakwandikira nabyumvira ntabwo biri gukunda nibwo nakomeje sinigeze ncika intege nahise ngenda kundi undi muntu wari uziranye na Eric Bagiruwubusa dushakisha nimero yiwe dusanga nimero y'uwo mama yari afite ntabwo ari yagifite nibwo nigiriye inama yo kujya nkurikirana nshaka uburyo nafata nimero zanyu ziramukisha kuri radiyo nzifata mu mutwe nzikishije noneho nazo ndazandikira mbona ntabwo biri kuvamo ubwo rero nibwo nabwiye nkurikirana kiganiro gisaho saa cyenda n'iki mba nuzishyo nimero bakishaho kuri zo muri cya kiganiro Olivier agira ayobora ati ubwo niho nimero ye nayikuye mpita muhamagara ambwira ibyo nakora kugira ngo nzakugereho ubwo ahita ambwira ngo nimbe ntegereze uzamuhamagara
yego none ndabikoze turavuganye Uwineza ubu tuvugana uri hehe
ubu merereye mu karere ka Rubavu ngira ngo umurenge ni Rubavu
abakuru ziya babaye Ivaniya ndavuga hari uyu nteze hose
nabo nigeze nsiki nege igihe nari nitegereje igisubizo cyanyu nakomeje gukomeza gushakisha uko nkomeje gushakisha nkajya nagerageje no kuba najya muri Congo kugira ngo mbe nareba yuko nabona amakuru ziwize niyo nabona nanjye bwibuze niyo mwaba mutamamagaye mbonye mutamamagaye nanjye wende igihe nazabona batike nazajyayo gusa umuntu wanyemereye yuko hazi ndagerageje kumbwiraho amakuru makeya ariko nongeye kujya kumushaka ahantu two ntikorahuriye ku rusengero aho yari yarambwiye ngo nzajye kumurebera muri Congo tubiye nsanga ntabwakihaba nongeye guhamagara nimero ye yari yarampaye numva nabyitubaho ariko yari yarabashije kumbwira yuko umuntu uyobora umudugudu waho yitwaga Munyamariro ariko tuziyeyo aho yambwiye ndamubura andi makuru yari yarampaye yari yarambwiye yuko uca ahantu bita Gigatare hari umuhanda ugerayo
yego
hari n'urusengero ngo mbere yo kugera kwa ko nje nave angasebere nahavuye ngira ngo bibiri gatandatu ariko nibuka yuko hari insengero ebyiri hari ikigo cy'amashuri cyabagaho urusengero rw'abagatolike n'ibitari byinshi akongera hakabaho n'umugabo witega Karori ariwo wari uri muri ako gace wari uzwi cyane
abantu bari batuye Gashebere hariya muri Masisi barakuzi cyangwa se aba bakuru bawe barabazi
bo hari mukuru wanjye witwa Garizi imbere nekereza yuko yabazi cyane kubera ko urumva yuko mama wanjye nubwo nandi mutuka yaje kugwa mu rugo rw'uwo Rizinde baza kumbwira yuko mbabaze umesi mama wanjye ko ndi kuba narira agiye kandi ndi kuba namumutwaye aza barambwira ngo azagaruka mbere yuko uwo mukuru wanjye aza kwitaba Imana ni wowe wasize ambwira yuko mama wanjye yaguye mu rugo rwa Rizinde aba ari umereza ayo makuru neza yuko ariho yaguye ubwo ntabwo twabashije kuvugana ibintu byinshi kuko yahise ajya kubyara mbere yuko ajya kubyarana ayo magambo yasize yambwiye ngo sinzongera kumubaha izina rya mama wanjye kubera ko nararizaga cyane nkamutesha umutwe arambwira ngo mama wanjye yaguye mu rugo rwa mukuru wanjye ariwe witwa Garizinde ngo sinzongere kumutesha umutwe ubwo aza kumbwira gutyo rero kubera ko mukuru wanjye ni nk'ariwe nitaga mama ubwo nabwo iby'abandi bakuru banjye nigeze mbigite bitaho ariko papa wanjye nawe yari umuntu wari uzwi kuko nibuka yuko rimwe ndi kwa mukuru wanjye yaje kunsura ariko aza kunsura yarapfumutse ururimi mu kanwa yego aza kudusura yarapfumutse ururimi mu kanwa ubwo rero icyo gihe nongeye kumubonaho ishusho yanjye niyo nongeye kumubonaho gusa ntabwo nongeye kubabonaho
ariko uwagera hariya Nehima cyangwa se akagera Gashebeli akabaza umugabo witwa Kanyamacumbi baba bamuzi
papa yitwa Kanyamacumbi
baramuzi yarazwi
mama we akitwa Rahere none uwo mukuru wanjye wapfuye agiye kubyara yarahereye ahantu bitaga Nehima ako Nehima baje kusobanurira yuko iri muri Gatoyi
tuzakomeza dushakishirize aho muri Masisi ku muduce wambwiye turebe yuko hagira umwe mu bavandimwe bawe waba agihari ubwo nimero yawe ndayifite ahuri ndahazi ningera icyo ngeraho nzakubwira ndizera ko iyi nimero uzakomeza kuyikoresha ukomeze utegereze wizeye kandi nkwifurije amahoro menshi
nkama ko Imana iguha umugisha kuba mbwanye nazi byonyine n'umutima wanjye usubiye mu gitereko ubwo ndi kumva icyifuzo cyanjye Imana igisubize niyo nsigaje gushimira yonyine gusa
ye gushimira Imana cyane
kandi urakoze Imana izakumera umugisha itagabanyije izakongera gusa niyo natawabona ariko kuba mbwanye nazi iransinyishije cyane
urakoze cyane
urakoze cyane Imana izambere aho ngiwe na
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihari kwa muri sanga kwijwi ry'America Karangwa Teogene yabuze umwana we w'umukobwa witwaga Kampire mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa karindwi ise wari wahunganye n'abandi yamusize mu kigo cyita ku bana b'impfubyi cya Croix Rouge cyari mu nkambi ya Katale Kampire yari afite imyaka itatu y'amavuko kumwakibaza muti niki gitera umubyeyi gusiga umwana inyuma tuganire na Karangwa atuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo akagari ka Nyabikenke mu cyahoze ari kumine Rubungo muri segiteri ya Karama
namushigira tari nyine ubwo tinga duhunguka rero dushitu sinongera kumushakisha n'uwacinye yagenda ubona shije amushaka arankura acanga barabajyanye ubwo niko kwiyambatswe igihe cyamerewe kugira ngo mbere ko namubona
urambwira ngo uwamusize Katare uragenda usiga umwana inyuma uragenda ujya he
oya njye naratahutse ngasiga muri yari ari muri HTL byo naho njye ndataha maze gutaha mushiki wanjye wari wasigaye muri Kongo nyine hashize nk'icumi yagiye kumurasanga ngo aramubura ngo asanga baramujyanye ubwo rero sinongeye gutekereza gusubira mu kono yageze mu Rwanda hano iwacu ni Kigali hano Gasabo nubishobora atanga amatangazo kuzijyanye ko ndari yambaza kugira ngo mwamfashe
ndabyumva ariko icyo nagira ngo nkubaze uwo mwana kugira ngo umusige mu nkambi wowe usubire mu Rwanda kuko utagiye ahungaho yari ari muri HCR ngo ufate umwana uti ngwino dutahe byagenze gute hari icyabaye cyatumye umwana agomba gusigara inyuma w'ugataha
uwo mwana nyina yari amaze gupfa abandi bana bakuru babiri
yego
noneho njyanye bamerewe nabi mbona ngo muri Croix-Rouge kandi mbona b'abagabo rero babahamata agira ati ndavuga ko rero byose aho kugira ngo abo bana bakuru abo bana bakuru bamfane
mpita
mbashyira imbere turataha nicyo twatumye mushashe kumusiga mwanzi
wamusize kugira ngo abeho kandi nyuma yaho urabwira mushiki wawe utujye kundebera wa mwana wasigaye wari umutumye kugira ngo ajye kumufata mu bazamuzane cyangwa agira ngo urebe ko ameze neza
wumvishe ko gusanga natashye yumva ko nashyizeho umwana agiye kumurebamura kuko kumbe ati nabirya nacinyiwe nangiye kuranda mura ahita n'abataha rero
none se ageze muri Croix Rouge yarabajije ati umwana ari he asanga umwana ntahari ninde yabajije ninde wamubwiye ko umwana adahari yamubwiye ko umwana yagiye
wowe nta bisobanuro yampaye yarambwiye ati burya umwana namenye ko yatashye ngiye kureba ndamwira ntabwo yasobanuriye ko yabigenje yaravuze ko yasanze ntacyo nasanze ntawe uhari ngo baramujyane abandi
baramujyanye bamujyanye he
we ntabizi yarambwiye ati nagenda mwura ati niba baramujyanye ati ariko namubuze wambwiye ko ntawe kandi njye nari namushyize aho ngaho muri Kongo gatari wiga
none se abana bari muri iyo nkambi bafashwa na Croix Rouge abahavuye bandi bagiye he batashye mu Rwanda bagiye muri Congo hirya no hino bahabwa ibigo by'impfubyi bagiye i Burayi se amakuru mufite avuga ko abo bana bagiye he
rwose nta makuru mfite rwose nta makuru mfite
uwo mwana Kampire yari afite imyaka ingahe
itatu
ntari ndi zina yari afite
oya yari atarabatizwa
umuhaye Croix Rouge hari ifoto bamufashe icyo gihe
oya byari ibintu byo kuke mu ntambara mu ruvuga rero nyine abantu bo namushyizeyo nta niba baramufotoye ntabwo mbizi namushyizeyo gusa gutyo
turi muri 94 mu kwezi kwa karindwi uri Katare utanze umwana wagarutse mu Rwanda ryari wowe
ngo nayo nshya ngaruka muri 94 nko mu kwezi kwa gatandatu nayo nshya ngaruka mu Rwanda ngaruka
mu kwezi kwa gatandatu wahise ugaruka mu Rwanda
nayagarutse ngeze nashaje intambara hano i Kigali ishami rya abantu batangiye guhunguka nyine
ni ryari mushiki wawe yakubwiye ko yanyuze muri iyo nkambi ya Katari gushaka umwana agasanga adahari
njye natashe ni mu kwezi kwa gatanu kuwo mwaka nyine nako nko mu kwezi kwa karindwi ubwo namushyizeho ariko nabe nyuma y'amezi abiri y'ukwezi nawe yahise agaruka ataha ahita ajya
ni ukuvuga ko Kampire yabuze hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa cyenda 94
ndetse twe twarahunze 9 kandi tugezeyo tugeze muri Kongo mu Katare ubwo nahise yara nyina yamujya nyina yara nyina itapfa njye nashigaye ahantu twari tukicumbikiye njya kureba nyinge mu nkambi njya kureba bati nyina yarapfuye nyina y'aka kana yarapfuye ariko umwana twamufashe ubu twamushyize mu kirimo kumufasha ubwo rero isubiraho nabaga hakurya ahandi bitaro nibwo nahise ntahanyuye
uyu nyakwigendera umugore wawe Libera Tanyira Ntezimana nta bandi bavandimwe yari afite bari aho ngaho muri Kongo cyangwa se bari basigaye mu Rwanda
bari basigaye mu Rwanda hani kabone niho bari batuye bo bari barahungiye nabo baratatanye ubwo njye nari nagenye n'umugore wanjye ndetse n'umuryango wanjye ariko umuryango wari washigaye aha ngaha
hariya mu nkambi nta wundi muntu wabonye wo kwitabaza ngo umuragize Kampire
rwose ntawe namuragije ntawe namusigije
hashize imyaka 28 umukobwa wawe Kampire mutandukanye niba akiriho bafite imyaka 33 ndahamya yuko Kampire umutekereza buri munsi iyo umutekereje nk'umubone ukibuka umuhungana ari igitambambuga ukibuka umusiga muri Kongo ukagaruka mu Rwanda uyu munsi ukavuga uti Kampire ari hehe mbwira umfashe kumva uko umubyeyi wumva umeze iyo utekereza ubuheta bwawe ntububone n'ukuntu uba wibaza hashobora kuba ari
mu by'ukuri nawe rwose nawe ufite umwana nawe umubyeyi ubuze umwana wambaye agahinda agati niyo gakozeho nyine numva ngize agahinda kenshi nka numva ntanashingira iyo agera bikagaruka nkongera ngatuza ariko numva umubabaro ntabwo washira
mu bantu bahungutse bavuye muri iyo nkambi ya Katare abo mwari muziranye abakomoka i Kabuye kwa sobukwe ari nabo mwari muturanye aho mwari muri nta muntu n'umwe wigeze akubwira ati namenye amakuru y'umukobwa we Kampire ashobora kuba ari aha ngaha yarajyanywe na kanaka yarahawe umunyekungu ngo amurerese yarahawe abazungu se ngo bamujyane i Burayi yaragarutse mu Rwanda se akajya mu bigo hari ibigo ngaho mu Rwanda nka SOS Rwanda byakiriye abana ku buryo niba uyu mwana yaranyuze muri icyo kigo akaba anyumva muri kano kanya nabwo aza anyura hano ku ijwi rya Amerika atubwire tuje ni Karangwa urakoze kuba waje ku ijwi rya Amerika kugira ngo tugufashe gushakisha umukobwa wawe Kampire tuzakuru ko dushoboye ndahamya yuko hari abantu bazumva ibitangazo bakamumenya nawe yaba akiriho akazanyo hano ku ijwi rya Amerika kugira ngo tumuhuze nawe wamubwira amakuru y'abakuru be baraho bameze neza barakuze barashatse
yarafite abasaza babiri b'abahungu barashatse barafite abana bose barabyaye
ibyo ni byiza ngaho rero ukomere utegereze wizeye nitugira icyo tugeraho hano mu gasaro kaburaga tuzakubwira gira amahoro y'Imana
yego murakoze mu bwoko mfashe nuko
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
Rose dushimiye Imana atuye mu karere ka Nyanza murenge wa Mukingo mu kagari ka Kiruri arashaka kumenya makuru ya nyirasenge witwa Mukantagara Edina wari warashakanye na Munyenkwaya bari batuye mu cyahoze ari komini Runda batandukanye ubwo yajyanaga n'umuryango yari yarashatsemo bahunga maze bageze mu cyahoze ari Zaire nabo baratandukana
yaje guhungana n'umuryango muri 1994 bajya mahahoze hitwa muri Zaire agezeyo aburana n'umuryango wiwe umugabo yaje kugaruka na sebukwe aza kugaruka na nyirabukwe bageze mu Rwanda batubwira ko nabo bageze muri Zaire bakaburana
bakubwiye aho baburaniye
baburaniye muri Zaire
ariko agace ntabwo kazi neza
oya agace ntabwo nkazi
Roza dushimi imana uracyari muto uyu nyogosenge ajya muri Zaire warutaravuka ariko urimo uramushakisha amakuru ye wayabwiwe nande
amakuru ye nayabwiwe n'umuryango wanjye bambwiye ko bari bafite umushiki wabo Utwerina ariko akaza kumvira muri Zaire bakamubura gutyo na n'ubu nyine batazi amakuru yiwe bintera kugira umutima wo kumva nyine namushakisha nibwo numvise kuri radiyo ijwi rya Amerika mujya muhuza abantu baburanye n'ababo ndandikira isomesi ngira ngo numve ko nanjye mwaje mpuza nayo abantu
ubuse uyu Mukantagara Elina kuko nabivugaga ntabwo umuzi yavuye mu Rwanda utaravuka ni iki gituma wumva ushaka kubona umuntu utazi utigeze umenya
nyine rakumva nshaka kumenya umuntu ntazi utigeze mbona papa ambwira ko ari we wamukurikiraga papa niwe mukuru wabo we yaramukurikiraga akangira amateka ye rero mba nyine mumva ndamukunze mumva nyine mumva nshaka kumumenya nagira amahirwe nakumva ari we aho yakurikiraga papa nyine mumva biranteye
ababyeyi be baracyariho
bose barapfuye mu gihe turu mama w'umubyara yapfuye ejo bundi mu kwa munani k'uno mwaka
komera nta muntu ukomoka ku Kamonyi waba warahungiye muri Zaire watashye yenda akaba yarababwiye amakuru cyangwa se nta n'uraho ngaho mu murenge wa Mukingo waba waravuyeyo mwaba mwarabunanye wabahaye kanunu kaho mu kantagara yabaherereye
oya nawe
ari papa wawe atuye aho yaratuye mbere cyangwa se yarimutse
oya niho agikuye
ku buryo nta bantu na bamwe bigeze bava muri Zaire batahuka ngo babe bamuha makuru yamushikiwe bamubwira aho aherereye
na muntu wigeze muha makuru na kuko nawe tuvugana arambwira ati rwose nta makuru tuzi ntabwo tuzi niba kiriho cyangwa atagiye ati ntabwo tuzi nta makuru tuzi
nta n'amakuru se mwigeze mumenya y'umugabo we munyenkwaya cyangwa se bene wabo niba baratashye bakagaruka irunda aho bari batuye
baragarutse baratura nyuma ngomba kugira mu Rwanda twagiye kubabaza amakuru tubabaza ati ko mwajyanye n'umuntu mukamugaruke mutari kumwe baratubwira ati barababwira ati twagezeho nawe turaburana twaraburanye
bakubwiye ko Edina Mukantagara yari afite imyaka ingahe muri 94 papa wawe niwe yakurikiraga wabimbwiye mushiki we ari unyogosenge yari afite imyaka ingahe icyo gihe
ntabwo nigeze mubaza imyaka afite ariko niba papa ari uw'itaratu na gatatu usanga bikunda wenda we nk'uwo muri 60 na rimwe gutyo no ubwo wandi yaho yaba ari nk'uwo muri 60 gutyo kuko nyine yakurikiraga papa kandi papa we n'uwo muri 63
niba papa wawe yaravutse muri 63 ubwo umukurikira yavutse nyuma yaho ubwo yavutse nko muri za 65 cyangwa se 6
yego
niba se akumva magingwa ya niba ariho aho yaba ari hose akaba kumva mwibwire kandi hanyuma ushyireho n'icyo umushakira n'ijambo wumva ushaka kumubwira aramutse aryumvise akakumenya n'icyo ushaka kumubwira
ndamutse mubonye ikintu nshaka kumubwira nuko ndishima mubonye cyane cyane bizanezeza cyane ariko
Rose dushimiye Imana ndagushimiye kuba wafashe kano kanya kugira ngo umbwire amakuru ya nyogosenge ndagushimiye cyane kuba wifuje kumenya amakuru ye ni ibintu by'agaciro gushaka kumenya umuryango wawe aho uherereye nongere nkwihanganishe kubera nyogokuru wawe nyakwigendera Zilipa muja w'ingoma witabye Imana atabonye nawe umwana we ngaho rero ukomere ukomeze utegereze wizeye nitugira amakuru utumenya tuzaguhamagara tukubwire nongere nsabe abumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya waba yaravuye ku Kamonyi yahungira muri Zaire akaba yarazi umwana w'umukobwa witwa Edina wari umaze gushaka afite umugabo witwa Munyenkwaya bari batuye muri komine Runda bahungiye muri Zaire ariko ntabwo na n'ubu yagarutse Munyenkwaya ari mu Rwanda ariko mu Kantagara ntabwo yagarutse niba rero yumva ijwi ry'Amerika nawe aza tubwire kugira ngo tumuhuze n'umuryango we Rose dushimiye Imana hari ikindi wumva ushaka kubwira nyogosenge
oya nta kindi numva kumugaragariza gusa reka mbashimiye namwe ku gikorwa cyiza cy'urukundo mwa mwakoze ndagushimiye cyane Venus
urakoze cyane ngaho rero ukomere
yego namwe
ganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje nongere nshimire Lambert Iracyadukunda bagize uruhare rudashyikirwa dufasha guhuza kobwa na musaza we Fanny ndashimira abampamagara buri munsi bampamakuru bandangira aho babonye cyangwa se bumvise umuntu ushakishwa ndabashimira urugwiro n'urukundo mugira mufata mu mugongo ababikeneye mu gahozi mfubye n'abapfakazi ndabashimira ko hisemo radio ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga gikomeze kibabera inkingi yo kwiyubaka no kwizera kuzabona banyu naho ubutaha mwari kumwe na Venus nshimiye Imana
shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
wikikintege
shaka gasaro kawe muzakabona
wikikintege
shaka gasaro kawe muzakabona.